Izikronike zesibili isahluko 29 verse 1. UHezekiya waqala ukubusa neminyaka engamashumi amabili nanhlanu. Wabusa iminyaka engamashumi amabili eshagalolunye eJerusalema. Igama likani lalingu Abhiya, indodakazi kaZakhariya. Verse 2. Wayenza okulungileyo emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uDavide uyise. Verse 3. Ngonyaka wokuqala wokubusa kwakhe, ngenyanga yokuqala wavula izivalo zendlu kaJehova wazilungisa. Verse 4. Wangenisa abapriesti namalevi wababutha esigcawini ngasempumalanga. Verse 5. Wathi kubo, ngizweni nina malevi, zingcweliseni ningcwelise nendlu kaJehova uNkulunkulu wawoyise nikhiphe ukungcola endaweni engcwele. Verse 6. Ngokuba oyihlo baphambukile benza ukube emehlweni kaJehova uNkulunkulu wethu, bamshiya baphendula ubuso babo endlini kaJehova bamfulathela. Verse 7. Bavala nezivalo zompheme, bacima izibani, abashisanga impepho, abanikelanga iminikelo yokushiswa endaweni engcwele kuNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 8. Intukuthelo kaJehova yayisiba phezu kukaJuda neJerusalema, wabanikela baba isibonelo esibi nesimangaliso nezinto ezincimfelwayo njengalokhu nibona ngamehlo enu. Verse 9. Bhekani, obaba bawile ngenkemba, amadodana esu namadodakazi ethu nawomkethu basekuthunjweni ngenxa yalokho. Verse 10. Manje sekusenhlizweni yami ukwenza isivumelwano noJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ukuba ulaka lwakhe oluvuthayo lubuye kuthina. Verse 11. Madodana ami, ningadebeseli ngokuba nina uJehova nikhethile ukuba nime phambi kwakhe, nimkhonze, nibe yizikhonzi zakhe, nishise impepho. Verse 12. Kwase kusukuma amaLevi kuMahati indodana ka-Amasayi noJoel indodana ka-Azariya emadodaneni amaKohathi, emadodaneni kaMerari nguKishi indodana ka-Abidi no-Azariya indodana kaJehaleli, kumaGereshoni nguJowa indodana kaZima no-Edene indodana kaJowa. Verse 13. Emadodaneni ka-Elisafani ngoShimri noJehiyeli, emadodaneni ka-Asafa ngoZakhariya noMathaniya. Verse 14. Emadodaneni kaHemani ngoJehiyeli noShimeyi, emadodaneni kaJedu Thuni ngoShemaya noUziyeli. Verse 15. Babutha abafowabo bazingcwelisa bangena njengesiyalezo senkosi ngamazwi kaJehova ukuba bayihlambulule indlu kaJehova. Verse 16. Abapriesti bangena kokuphakathi kwendlu kaJehova ukuba bayihlambulule nakho konke ukungcola abakufumanisayo ethempelini kaJehova, bakukhiphela egcekeni lendlu kaJehova, amaLevi akuthatha akukhipha akuyisa emfudlaneni iKidroni. Verse 17. Baqala ukungcwelisa ngolokuqala lwenyanga yokuqala ngosuku lweshagalombili lwenyanga, bafika emphemeni kaJehova. Bayingcwelisa indlu kaJehova ngezinsuku ezishagalombili, ngosuku lweshumi nesithupha lwenyanga yokuqala baqeda. Verse 18. Base bengena phakathi kuHezekiya inkosi, bathi sihlambulule yonke indlu kaJehova ne-altare lemnikelo yokushiswa kanye nazo zonke izinto zayo netafula lezinkwa zokubukwa. Verse 19. Zonke izinto inkosi wahazi eyazilahla ekuphambukeni kwayo isabusa sizilungisile, sasindwelisa, bheka seziphambi kwe-altare likaJehova. Verse 20. UHezekiya inkosi wayesevuka ekuseni wabutha izinduna zomuzi wakhuphukela endlini kaJehova. Verse 21. Baletha izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa namawundla ayisikhombisa nezimpongo eziyisikhombisa kube ngumnikelo wokona ngombuso nangendlu engcwele nangoJuda. Wayaleza abapriesti amadodana ka-Aroni ukuba banikele ngakhe athare likaJehova. Verse 22. Base bezihlaba izinkunzi abaprisi baamukela igazi bafafaza ngalo ialtare bazibulala izinqama bafafaza ialtare ngegazi babulala amawundlu bafafaza ialtare ngegazi verse 23 base besondeza izimpongo ngenxa omnikelo wesono phambi kwenkosi nebandla babeka izandla zabo phezukwazo verse 24 abaprisi bazihlaba benza umnikelo wesono ngegazi lazo ealtare ukuba benzele u-Israyeli wonke ukubuyisana ngokuba inkosi yayaleza ukuba umnikelo wokushiswa nomnikelo wesono ube ngoka-Israyeli wonke. Verse 25. Wawamisa amaLevi endlini kaJehova ephethe amasimbali nezingubhu namahabhu njengesiyalezo sikaDavide nesikaGadi umboni wenkosi nesikaNathani umprofeti ngokuba isiyalezo sasingesikaJehova ngesandla sabaprofeti bakhe. Verse 26. AmaLevi ayesema ephethe izinto zokubethwa zikaDavide ekanye nabapristi bephethe amacilongo. Verse 27. UHezekiya wayala ukunikela ngomnikelo wokushiswa ealtare. Ngesikhathi sokuqala komnikelo wokushiswa kwaqala nesihlabelelo sikaJehova namacilongo kanye nezinto zokubethwa zikaDavide inkosi yakwa-Israyeli. Verse 28. Lonke ibandla lakhuleka, abahlabeleli bayahlabelela, abamacilongo babetha konke kwaqhubeka waze waphela umnikelo wokushiswa. Verse 29. Sebeqedile ukunikela, inkosi nabo bonke ababenayo bakhothama bakhuleka. Verse 30. UHezekiya inkosi nezikhulu bawayala amaLevi kumdumisa uJehova ngamazwi kaDavide nangaka-Asafa umboni, badumisa ngokuthokoza bakhothamisa amakhanda abo bakhuleka. Verse 31. Wayesethatha uHezekiya wathi, senizahlukanisela uJehova, sondelani lethe imihlatshelo neminikelo yokubonga endlini kaJehova. Ibandla laletha imihlatshelo neminikelo yokubonga, nabo bonke abaqhutshwa inhliziyo evumayo baletha iminikelo yokushiswa. Verse 32. Inani leminikelo yokushiswa elalethwa yibandla laliyizinkunzi engamashumi ayisikhombisa nezinqama eziyikhulu namawudla angamakhulu amabili. Konke lokhu kwakungokomnikelo wokushiswa kuJehova. Verse 33. Okungcolisiwe kwakuyizinkabi ezingamakhulu ayisithupha nezimvu ezizinkulungwane ezintathu. Verse 34. Abapristi babeyingcosana nje, babengenakuhlinza yonke iminikelo yokushiswa, abafowabo amaLevi basebebasiza waze waphela umsebenzi nabapristi baze bazingcwelisa ngokuba amaLevi ayelungele ngezinhliziyo kunabaphristi ukuba azingcwelise. Verse 35. Neminikelo yokushiswa yayiminingi kanye namanoni eminikelo yokuthula neminikelo yokuphuzwa yeminikelo yokushiswa yayisihleliwe enkonzo yendlu kaJehova. Verse 36. Hezekiya wathokoza kanye nabantu bonke ngenxa lokho uNkulunkulu ayebalungisele khona abantu, ngokuba leyo nto yavela ingalindelwanga.